good to go. Man, call up.
Hello, I stay neon. Yeah, we're here much now. Yeah.
Sick music.
Minan. Yeah. Sivuka kumutarachi. Unyiri ira wesi kwa kasi kwechi. Patina kukunda wona gambachi. Hebi vyo ni vya uwe tori mbachi.
Akabina kwa kanine tafuli formula. Kovele muziki zanzo sabula. Kenya pola umutima toku kutula. Oh my god, ne muzi wa mulavesa. Katitu zinile mumatala. Ngani na wenze te wabana kuswala. Katitu zinile mumatala. Batu teka emitima ja kuswala. Ami and you, we are by far. Ali no kuchimanya titwe kute. Ami and you, we are by far. Ali no kumanya tina kwe kute. Baby, holi nisama appetite.
Wawili mina, wawili mina taka tume.
Baby, holi nisama appetite.
Mwacha mambo, nitume safi.
Baby, holi nisama appetite.
Wawili mina, wawili mina taka tume.
Baby, holi nisama appetite.
Mwacha mambo, nitume safi. Mingi nikupe, unataka pesa nikupe. Niko tam tam, bubu nikupe. Sema, sema vya nataka nikupe.
Clap up your bum girl, show what you have girl. Clap up your bum girl,
nakaka
minako. Clap up your bum girl, show what you have girl. Clap up your bum girl.
So nice. Midi na uliganga chankulia. Wita lita, unumana chayo ya. Chifana nyiti ya profile yange. Baby, I'll never, 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 never let you away.
Good to go.
Nakupenda sana.
Hello wise.
Nakupenda sana.
Wewe mash nami.
Nakupenda sana. Hey, uje kwa mwe.
Sama appetite.
Wewe ni mimi na wewe mimi nataka tume.
Baby holi ni sama appetite.
Mwacha mambo ni tume safi.
Baby holi ni sama appetite.
Wewe ni mimi na wewe mimi nataka tume.
Baby holi ni sama appetite.
Mwacha mambo ni tume safi.
Fede wali desente nina mugwe ninsi kujetulie. Gyali kama go fede wali desente nina muspending every day.
Are you my first class girl visiting? Joe, you the number one in this team. Are you my first class girl visiting? Come sit up on me, shake your big team. Ega, cool baby kuja ifi. Minataka furaha. Kwa gala nyabu, seka londi kumbuko nuku nina gomu mwenji kusinga vyo manji.
Ami and you, we are by far. Balino kuchimanya titwe kute. Ami and you, we are by far. Balino kumanya tina kwe kute. Baby, holi nisama appetite.
Wawili mina, wawili mina taka tume.
Baby, holi nisama appetite.
Mwacha mambo, nitume safi.
Baby, holi nisama appetite.
Wawili mina, wawili mina taka tume.
Baby, holi nisama appetite.
Wacha mambo nitume safi.